kubasha kuturengera yele
ubuzima iyonele
mumara nishimira abantu kugira nibi byanditswe kuko mu gicuku cyanyuma aribwo twe tuzarema muririmbe zandirimbo ziumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari undi buzima yele sindagize duhungire kwibendera ibasha kuturengera yele ndabona yindi umushyitsi afite ubwoba bwibiye ahora atinya ibyuru buri joro nasinzira muririmbira indirimbo ziumure nyuma y'ibihe n'ibicu hari